Mr. Sir, pick your music alongside you and our company. Na clips that play, na zoka.
Nime kuchitila iwe, waniponya kuwaya, waniponyila mutiba. Mami ni kuuza,
useni kumbuka. Patience ni zenayo, useni kumbuka.
From zhitspromos.com.